omanya nti wali onsibye nalowooza nti osanga ekiseera kirituka n'enguma abansinye bangi nabangwa n'okubaka nfunye bungi mu bonna nnoonya kusinga tewali wadda kutuuka balungi bangi tebagwayo obogenze genda ndifunayo omulungi yasinga gwe buli agezaako gwe mugerageranya kukwenga seriba ekituufu kiri tiyo basinga nnyo tebalina nawe bakuvuganya ebyokwagala ndyesonyiye ebisinga kati kambiveeko banaabalala temuli kattu okwesiba kwabo besifako olabike nti nage ninayo wange zindayira botoli nsumulula kalandifuye bulombe okubeera nabo kabeera omu siraba kyenfuna mu mikwano emirala mikwano mu kyekimujuliriza mukwano gwaffe betwalinga buli lwemba nabo nnemererwa okwewala okulowooza gwe muli nenetamwa neneenyiwa enevuma olunaku lwe wandeka ebyokwagala byesonyiye ekisinga kati kambiveeko bana balala temuli kantu siraba lwakimaliza okwesiba kwabo besifaako olabike nti nage ninayo wange ndayira botoli nsumulula kwagala ndifubye munombe siraba zirwakintabuka emikwano egyegitagasa wakirikambo omubwenti wabona wolinziriramu kukakasa nti njenomize osanga mukwano olisalawo okuzijukira ojo nsumulule nange nzire mu njagala omulala siraba nze lwakintabuka emikwano egyegitagasa wakirikambo omubwenti wabona wolinziriramu kukakasa nti njeno nize osanga mukwano olisalawo okuzijukira ojo nsumulule nange nzire mu njagala omulala sanja nze nzire mu njagala omulala kukakasa nze nzire mu njagala omulala siriba nze nzire mu njagala omulala sanja nzikiriza njagale